ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini afresh kwaze kwayintokozo elami igama ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Kungenye into ukuba nokusopho okuhle, kungokunye futhi ngokuhlukile ukuphila. Akekho noyedwa umuntu ophilayo ongakaze aqala impilo yakhe esopha izinto ezinhle kuphela wasekhubeka esathi uyalibeka nje unyawo ngakho kodwa. Ey'nsukwini ezayiholela ephasikeni, umoya wawugcwela intuthu yetulo lokubulala uJesu. Kwakuyintuthu ongayikhomba ngomunwe uyibambe ngesandla. Abafundi babegcwele uvalo ngesikhathi abaholi bezenkolo nombuso wamaRoma ubampintshele ekhoneni. Ngisho noJesu uqobo wayebatshela ukuthi usuku lwakhe seliseduze lisemome uselifulathela lela kwamhlaba. NgoJohn 13:36-38 uSimon Petru wathi kuye, "Nkosi, uya ngaphi na?" UJesu waphendula wathi, "Lapho ngiyakhona ungengilandele kalokho, kepha uya kungilandela kamuva." Wathi kuye uPetru, "Nkosi, ngekulandele kalokho ngani na? Ngiza kudela ukuphila kwami ngenxa yakho." UJesu waphendula wathi, "Uza kudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile ngithi kuwe, iqhuda lizukukhala ungakangipheki kathathu." Mlaleli, uPetru wakusopha ngendlela enhle ukuthi ame noJesu kuze kube sekugcineni. Hlezi uyayazi yonke indaba. Wehluleka ngamalengiso zokubuka kabanzi lokho kusasa. Kodwa mhlawumbe uyahlobana nalokho. Waqala nokusopha okuhle ukumlandela uJesu. Kodwa kwathi mase intaba enyukela, ngesikhathi abamelene nawe beqina ngeshwa ngokuphoxeka okukhulu, wathola ukuthi hlehlehle la uJesu eyakhona awukwazi ukumlandela. Icala enhlizweni nomuzwa wokuba yisehluleki uzizwa ukuthi ube umuntu ongabanga namandla anele. Emva kwalokho kusinakudedelana ngokushaya kwenhliziyo okumawala ngenxa yokuthi waqala uneyinhloso ezinhle ngendlela engachazeki. Kodwa mlaleli wami, akume kancane. Iy'ndaba ezinhle awuziyeza sihlobo sami. Iy'ndaba ezinhle nebala ziseduze. Ayivesanga zabizwa ngey'ndaba ezinhle ngeze, ngoba phezu kokuhluleka kwethu konke, icebo lakhe ngokusibamba, asiphakamise, asisindise, akhulume amazwi akhe enhlizweni yethu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.